Hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Hedi be studio tamani odo saaki ko modo Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do di ciude maison de la presse ilabamako. Hono jañeli kapti le lamu tenengu le wuddu mali chapande chapande machine bina de de nyalade batte basse hakkunde durobe e remobe. Lami beton kolliti galleji kewdi egi batte basiji di e be darda do no gouvernement fa warde ministrement nabaton habitibe fa de inare warta mobilaji ministrement chami e tuna kenya hakkunde gosi e duansa tato barmi mobile gote du nabama yo yimbe jombe kabarbe anda ko goni nabingel handan ko buri dewle temede joy kabale banamba le ko gelle jeddi mobodi e di kurtunguji do di kabarji wondi men jogani yo hande bismillah modon e do studio tamani hono jañeli kapti kareri de cercle tenengu ko heba e nande ton basi cakite yontere nde fuddiri hono masibinde jokko mer o nanno wabbe war horende ana cikita jeedede e jañelol fulbe lei yommitago gol sakiraabe on orani hono galleji cikitaabe wadde war hore mer o nanno e nande ka ko buri noga yonke dike hen hewbe du barmi fulbe hewbe e gi gurem en batte dido basiji kedena Ousmane Niali buri fa beede fam
le timmodo yontere ƴabbeende nde basi mawdo wadi le commune kareri cercle tenengu basi o wadi hakkunde bibbe gendi ko buri yimbe noga keddi le basi o e wi bi wuro goto basi o fuddinde jokko mer tatobo kanye bi wuro goto barande ko be mbara dum donsanko be mbare himbe nayon sabe goto o yo donsanke altinere nde walde dental plug holliti wiide tigibe kabarde mbari fulbe hewbe le gendi male mana le cercle tenengu e wi kadjaado walde de ittube wonkeji dille wuro gongoni walde nde holliti wiide le yontere jabbine nde fulbe hewbe mbarama le nukkuje tonde be mallondirama e torrobe wombe le gubal masinangal e wi lamun kobe ton wada watta torraji di sabe neke fulbe hewbe eggude ton yaade nukkuje godde
hono kanko préfet tenengu le lamu moti wi fa hande hono kareri kawral ka wadali le fewde hono di masibaji di hono kamiyoji njahani hono galleji fulbe ngartidi dum endu le tenengu préfet o wi anan darda kala wa berna mudun soldat sendu nabeton nenno kanko makan dumbiya préfet cercle tenengo o haldi e seku gadjugo kerdena ko Ousmane Niali buli facitane
ana buri himbe noga ko keddi le basi o le baledi de barmube du ngadi fa heewi himbe barmube kenya woni ko min uwoybe min neddi kamion goto ya le wuro cielengo pamode rewbe sukabe waddu debbe tenengo yogabe sa basi o na jidi dillude ton militaire en segu kanya militaire moti jeeyi le nokkuje de min jaati ton gonnomi kenya mi haldi e militaire mbé mi wiibe tinno haybude par basi o wada kase mi yeeyi moti mi haldi e minisma mi tewte mabbe fa be jaale nokkuje de haybude tawe se be jeeyi ton dubbe keddo fa boye pati basi o wada kase hakkunde fulbe be e bamarankobe be
entre les communautés tel e bamara
kala ko jiddon famande dow ko fawi e studio tamani pode fay dow be malam Facebook na Twitter do studio tamani on kanko bohalem shebeyi woni gadaado ambassadeur Algérie kesso le Mali do o hokki talki jamirooji mo golle le Mali do kananke leydi meden di ko ardoto e golleji makko fu yo hono jengingol golle kawral deejere e dewrintinangal mobilaji ministrement chami kenya e tuna torrobe hakkunde gosi e duansa torra ka wadi barmube taton mobile gotel du nabama jombe kabardo wabbe ka torra andaka ko ko ngoni nden horeji ministrement goto ka wi horgol an wanda le gollidinde laami mali fa famu beedo kede dan ko Umar Waygalo faccitani en
wonando wadi hakkunde gosi kani e duansa dum woddiri gawo kilo ngaji seeda beedo yimbelbe jehibe chamo yi do mobilaji mangal pade yimbele ministrement dum wadi wakkati didi yamde bojje be lenni don dum wadi sababu du so yimbele taton barmi hen be do yimbele ka wiama jabe jati nangi dum en min nabi be do yimbele to hospital gawo ngal to on yimbele ngabe bonanday di be jadi e mobile gotel mi de gonde jewtade no dido golleji ngori sabi de mi de andi dido bonanday jara ngada ton wakkati fur dum hatta mi gollude golleji amen
hono wayde ndenaago du ana dengi nampala le lamu segu kikiide kenya d'accord de soldatien hippama wam machine binabe ka non bandiji di nabi hono mobile soldatien gotel du horgol ana wanda fa wabbe ka torra ande nenno kedo den ko mer nampala haadi asedu kante le faccitango Umar Waygalu.
Anken wakar noga idi yamde ni mati dat e malfe. Ndembe koliti wide do minitere mbe ngonde daka do ton yimbe el bombe sumbu nati. Fayo tu yi 3h info mine mata no dat e malfe de. Ka ngalu heba ma wala fu kedit le hen wala fu barmuda hen. Mide ngonde yewtade famin pama yalla hebe nga dido bonandaji. Arande yimbe elbe kulino jati do imini hakilaji mudu en sanne. Wakar jono ko yimbe elbe imi ko hakilaji mu en putti jotade. Homo furani hinni haji mudun beta ko.
Kurtungoji banambadi ngadi handen ana buri temede joyi dewgal kabbangal handen nanno duubi kewdi ko gelle jeddi cercle banamba fu dentata se kabbede dewle mu e nyande wotere hono gotnaado goto gondo ton wi nde yambere be dan hono kawral hakkunde jeyabe cercle o kanko Ali Sempara mer banamba o halde intala ak Bilal kedden ko Usman Nyali Buli faccitanen
gilla e mawbe amen dum fuddi be kawrdan be joddobe kalda be kindira hakilla be cuba wawtuma kurtunguji di kani wadde sabbe tawi edum moyi edum buyto bonanda jawdi dum wadde de kurtunguji di fu ngade wakati goto dum tawangal amen meden jokki fa hande dum latige fina tawa meden jogi ballobe kokkobe yombabe be ngenaari itande fu himbe buri daranaade dum hikka kurtunguji ngadoji ana ya temere joji ka teme tati ngade temeri sabbe yogabe njaata meri ko moyi mum kurtunguji di fu nyaloma goto ngadate do banamankobe goni adnaaru ndu fu di fina tawaji siji kewdi ana ngadadi fulbe ana ngada himbe kibando ana ngada meden jidi siji leydi men di fup amadi fina tawaji
hono haalidu mawde kenya fawina sisili mudu e do darnde yottinobe kabaruji le habugol e satere dina hore mum kali do tiida laaji di yottinobe kabaruji kawrata e le golleji mu en kanko Ramata Jawre hore binde le journal 22 septembre o wi journaliste tinno tajoro kala kabar ko hokkata e bindi fu denno o mo wonna e haalidu mawde studio tamani kenya kedden ko Umar Waygalo faccitanen
comment voulez-vous donner de la bonne information
hono kabaru lobbo way hokkirede tawe neddo nangay do dalili wodi hanbe hokkude dalil do kabaruji di wurato do kany en jati chaloto ti dalla dido bo ko kayi en kalata jati dum watte hono kabaruji le leedi meden di dun neena way wadu torraji goddi kasen jedobe kabaruji bebe kani hokkede hakkilaji lobbi be paama wiide laamu o won dati di nangata di dati lam wa yoppude dum wiide mali yoni leedi wotiri dina fuka welima awadan kambe journalistes be kani famminede hono golleji mabbe di ngori be famminede no jande journalist yakku worri fa be ngada do hen labal fati be pabo don jiadinke fe goto no gollira golle mudun so ne sikitiki no golle mudun worri ana hani landade burdo dum andal fammina dum no golle o worri non watta so heba jababu mo darta to
hono murtura golle system balde didi de fuduna kenge du ana heddi fa hande den no horejo o holliti temede fu chapane jeddo be ka ngadi de murtura golle Hamadou Amio Guinde wi ko funti hen fu famete jango
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region maji meden kebe famata hono remabe kuccala chapande jeego ana gondi e famande ande Aprom Plus daranibe famamudu wala remabe andande no jogola nafa hono demaji ngarete de jande balle didi fuddi beta hande le ko ONG Catholique Relève service waliko hono gollebe chapanta ton le gollirde laamu fawarde e kominaji sigaso fu puddi jande beta hande do waltigol wakati imaadu mum yo fa hawrube fu mbaawa habanade hawalu yo heejo ballo kominaji darani de jande badde didi projet fere jera dum wonde fulfulde ciogu weli fammini beta hande segu no badde no hon baale kumanide dab ndemade mbawri hebirde ono nyamale yewde kulu yube kulu koro sigaso segu fawarde motifu kawri e batu o le kawrutangal ono bankiji fawarde ciudi jawdi ono kollama famudu wadi e do ono buudi mudun kebirte soldats en leydi belgique wombe e eutem le mali do ono balliri janginirde be kewa nawde to kulu koro todu ujinaji temedere yambere dokkal mudum wadi beta hande nyamri e kake janginirde fu ana e lingal dokkal lo kaddude dido kabaruji hande kedde hedade yewtere ma ana yesa yo ji jango